mimi siaji leo mume wangu yupo.
JM on the track.
Leo kutwa nzima yupo na mimi atakacha kuniacha. Chimami usitume message leo mke wangu yupo. Leo siku nzima yupo na mimi atakacha kuniacha yeye. Chumba usitume message leo mama mtu yupo. Leo kutwa nzima yupo na mimi atakacha kuniacha. Leo yupo faende kazini, wayo anataka shinde na mimi. Simu mda oche ipo mkononi, malacheze gemu mara katuni. Basi usitume meseji baba utaribu gali wangu. Ona nivumirie kwa leo, takucheki danga langu.
Nitakucheki mwenyewe,
nitakucheki mwenyewe. Nikipata nafasi nyerewe, nitakucheki mwenyewe. Nikipata nafasi nyerewe, nitakucheki mwenyewe. Nikipata nafasi nyerewe, nitakucheki mwenyewe. Nikipata nafasi nyerewe. Najua ulipanga tuonane, lakini tashindikana. Mambo magumu ku, leo mwenye bari amebana. Apenyewe kaenda bafuni tu, yani anarudi suni tu. Mimi leo niko rohoju, yani furugi bweka tu. Mara yuko insta,
mara tiktok,
na we unanitisha. Unataka utume picha,
tulizoji snap.
Unajizima data, basi usitume meseji baba utaribu gali wangu. Ona nivumirie kwa leo, kakucheki danga langu.
Nitakucheki mwenyewe,
nitakucheki mwenyewe. Nikipata nafasi nerewe, nitakucheki mwenyewe. Nikipata nafasi nyerewe.
Humo, humo. Kwanza maria dimu, maria dimu. Saga, 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 maria dimu, maria dimu. Saga, 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 mina gubika. Mina gubua, wanangu, mina gubika. Mina gubua.
Tamina safili kuelekea
singo. Hoya kuimirikea,
kuimirikea.
Numera derekea,
numera derekea.
Napata unyaro,
yeah, yeah, baba. I'm blind and boy. Is this with Jamie? I wear big at the bus. Selling me IT money brand. I wear my ninja jump in a boot. I wear Boston super. Juma, Noma, Sana. I know my son. I respect you, brother Da Vinci. Yo kusalimia Montana, Montana kwa Mr. Potion. I'm a weird girl, I'm private ninja vizuna kacha.
Oya koi mirigea, ambera derekea.
We'll be right back.